tartankan bulooniga loogta oo lanka magadaray isdhexgalka ardayda jaamacadda Ganaan ee waan la ka dhawaayay ardayda sanadkan ka biirtay jaamacadda iyadoo naha ka tartama doonana kulliyadaha jaamacadda iyo ku koobanta furitaanka tartan aqooneedkan iyo waliba ku qayb galay maamulka jaamacadda wasiirro ku tirsan Koonfur Galbeed baaxadda ciyaaraha magaalada ardayda cusub hani hore ee jaamacadda Ganaan iyo marti sharaf kale hana kumid ee baaxadda ciyaaraha iyo macallimiinta jaamacadda Ganaan ay dhawaayeen tartan aqooneedkan walina ay ku hadalayna sidii muhiim u tahay in ardayda jaamacadaha la dhiirigeliyo in walbarashadu sii wadaan
bay toos ninka furmo doona Ganaan League Cup kaaso ah kulan ciyaareed isdhexgalan ah ardayda jaamacadda Ganaan hore ee kadaas iyo ardayda cusub ee sanadkan ka biiri geekana may baniinda furu doona oo kulanka koowaad nin baaso doona macallimiinta jaamacadda may kuma hadnaqaanay in geeka wasiirada nil roogan ardayda oo hanoor qayb galay iyo warbaahintaba
salaam ku baad ma geegeedan ka faraxsanaa meedan raay dafurki oo may roognay tartankii u dhaxay meedan raay ardayda jaamacadda Ganaan kaasoo sanad kasta mar la mar kasta la qabaday geega ma insurnaa intee mar la mad aan meedan raay markii sanadkii saddexaad oo xiriirta oo geeka dafurshay u sii ya geega daa surna marka may laha saddex gal fayla bunoona fayla aan dadka kasta oo tartamayna may buu may la faday inta tartankaadu qurta inada geekada badiidan waana la koobaday koona waana baraje gal korta marka sportsna waa saddex gal bulsho way marka may lana idiida ma santin sadex fayla oo san qad galan agaasinka oo maamulyaal iyo macallimiinta ay gaasmeen kamaasi tartanka geega furan
Hassan Maxamed Abdulkareem oo meelasi hadalku jeediya bogaadii tartan ciyaareedkan soona sheegay intii lambaahintii si faylan lan ciyaara
intii geekeedan ka faraxsanay inay jaamacadda Ganaan ku qayb galna kulankan sportska oo nafta furahay kulan sports oo saddex gal ee oo tiimka ardada jaamacadda dhigadayta iyo kulanka geeka furitaanka ee oo macallimiinta jaamacadda Ganaan oo runtii dad laabeen ee ZRR bay dhawaan ka soo jiraan saaxiibadaan ee kulanka San Coin Sportska waa sida xiriirka sheegayo oo saddex gal bulsho marka aydan ka faraxsanayn inuu qayb galna may rajaynayna inay tartan qurux badan oo faaltan oo positive ka jar aan loona daawana ee kulamo fayla macallimiinta oo Ganaan oo saaxiibadan saaxiibada ay ka jiraan may rajaynayna geeka daama jil bucul siin in ciyaar fayla oo qurux badan xirfadooga ilaatan gisan qoron daawadaan qaar kumade koogayne in meel ka fiirsan oo rajaynayna ardada Ganaan ay guud ahaan dadka horyaalkan ama liigan dheelo doono jaacada abaabulay tamaan rajaynayo nanay kulan iyo ruux sports oo qurux badan oo la tartamo iyo nin wajiyan
wasiir ku xinka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xasan oo daafuray tartan ciyaareedkan iyo Xuseen Tinka wasaaradda hanyo taageerayna ciyaaraha lagu qabado jaamacadaha gaar ahaan kan hadda jaamacadda Ganaan ay qabatay soona ardayda ka dhiirigeli in iyo tartan ciyaareed faylan bandhigaan
maanta halkan waxa uu joognaa furitaanka Ganaan Cup oo tartan isdhexgal ardayda cusub iyo ardaydii hore ee jaamacadda runtii oo ku faraxsanahay inaan ka qayb galno furitaanka runtii sporti waa saddexgal bulshada sida wasiirada ay horey sheegeen waana caafimaadna kale aad iyo aad ugu faraxsanahay ka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ahaan inaan ka qayb galno furitaanka koobkan si la midana inta uu socdana waa soo kormeeri doona dhamaadkiisana waa ka qayb gali doona duu Ilaahay raadiyo si aan u dhirgelino ardayda iyo macallimiinta ka qayb galaya tartanka inta uu socdo waxaan ka rajaynaynaa in tartankan sida nabad uu ku bilowdo nabad uu ku dhamaado jaamacadaha kale ayagana sidoo kale ay kaga daydaan jaamacadda Ganaan inay tartamo noocan oo kale ay u qabtaan ardaydooda si loo dhiirigeliyo maskaxahan iyo niyad ahaan iyo jir ahaan intaba warka soo gabagabeynaya aad iyo aad u mahadsantiin waxaan idin ka rajaynaynaa in tartanka ku dhamaado si qurux badan uu ku bilowdo aad iyo aad u mahadsantiin waan furanyahay tartanka Ganaan Cup si rasmi ah u furanyahay aad u mahadsantiin